Lebe bilia wamyo kwa mba kawa presidenti okuvwa kuwale mchibuga eche mkono netitwe Lord Kagaga onava kwa inamira eri abami abali kuzalanga mubachara abali kuwabulemo wajoku marizanka ili babege ni kabika singa no kubalumoka ku ona kuwagere ili gambo bino abali wale kumeyaz garden wale mchibuga eche mkono wabali ngari kuwa kwa abali kuwabulemo amanza aliagamu zaliba gamu sengwa Yesu Kristo mwena basuro kubanga wabita muna kudino ona kubia nticha inamira ino kubanga ataka osoviza kumwana alikuwa bulemo ayi kabili no kuba nti omwana mwine gwaze ilo sobolo kuba ngo mkuma abandi bali malanga ba myanso kwa buga mbiro
abasajja zemuli mwena mbakubira omulanga temulekereka ba mama abana nga baliko obulemu kubanga era mwe muzaala oluusi twerabira abasajja nti twabazaala era tulina omuze ogwo omusajja omukyala bw'ava mu ddwaliro nga eitha alina obwana buna abuzadde omulundi ogumu oba azadde omwana aliko obulemu tulina omuze ogw'okubalekerera ennyumba ne twerabira nti biologically ba abazaala ate abasajja nsaba nti galese embi tukuze abaana baffe mu kwagalana kubanga omwana ba atafunye kwagala kuva buto aviramu ekintu ekirala.